Hayo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Hedebe Studio Tamani oɗo sasa kikimoɗo Ousmane Dicko yettito kabaruji gondi ɗo ɗi, bisimila moɗon. Hono torrowo goto hoore walde Al-Qaida o Maghreb Islamique heddike e walde soldat Saint-Français saha leydi meɗen. Yo agence Reuters hokki o kabaru ko heɓi heedi lugotoɓe Siri Espagne. Sulman Baldo kaadi men Nations Unies gollano hoore mum wi Mali yo leydi ɗo hakkeji yimɓe tabaka ɗo torraji du keewi. Ko tonga ko ana fawi e dow tayka muyaji baale cakantoɗe sari a neɗɗaku ley Mali. Hono keƴaɗo haala CPI wi horgol gongol ana wonda ko wana ko Alfaki ko tan AMDH ana wajibini du sari a doga e dow kala waɓɓe ko walana saha leydi meɗen. Ñaw kelo daade o ɓangi ley jañaɗol cellal Welise Bougou les cercle kati o ñaw daaɓa o yo ceeɗu tan o ɓuri janguɗo o waɗi du ko ɓuri jeegom mayɓe ley wuro Dialakoro jiitu mum. Yo ɗe goni kabaruji gonɗi ɗo ɗi min cakanto hannde bisimilla mon e dow studio Tamani. Torro goto hoore walde Al-Qaida o Maghreb Islamique heddike walde soldat Saint-Français ha leydi men. Yo agence Reuters hokki o kabaru ko heɓi heedi lugotoɓe Siri leydi Espagne. Ɓeydo reɗen faamu ley faccitago Oumar Waygalo.
Mayde oɗo neɗɗo noddirtel Abou Al-Nour Andou Lusi holitan wiyde ɗum waɗi wakkati nde ɓe gaɗanno kawrital mabɓe ɗum wonono guɓal ngal ɓe noddirta akmingal on wattu armé français o faƴƴi bomboje ɗe fewde e mabɓe ley saha leydi meɗen ndi. Oɗo kabaru walde wonde to Espagne to humminiɗo hono kabaru militaire ŋaɓe kamɓe kokki ɗum. Oɗo neɗɗo noddirtel Al-Nour ɓe kulitiwi duuɓi makko ana mbara duuɓi capantati e joyi. Omo iwa nokku noddirteɗo mililaa ɗum wononi le leydi Espagne ndi ɗum herindiri e leydi Maroc. Ana foti tan hikka ɓe kulitiɗomo ardi ko yata yimɓel noga e joyomo kaɓotoɓe ɗum woni gomɓe ley saha leydi meɗen ndi jihadinkoɓɓe. Wakkati joni mayde makko nde armé Mali holitiɗo yo ɗum gonga jaade saabi de sa ƴeewi ley yontere nde armé français o faɗɗi bomboje ɗum woni ley saha leydi meɗen ndi ley laamu gawa o kañeli laamu Tumbutu. Oɗo neɗɗo nde o wartede hulitan wiyde neɗɗo goɗɗo kasen leydi Égypte yo jihadinke mawɗo on du heddiki ley hen. Wakkati joni kanko Al-Nour hulitan wiyde bonandaji gatteɗi fewde e ministre maji koyɗe makko ana ley hen ɗum woni yimɓel kaske ble gomɓe ley leydi meɗen ndi.
Hono mawɗo ɗiɗo ɓe torroɓe ɓeydu woofama baɗal ngal ngallure gaawo. Yo ɗum Abou Doujna Al-Kassimi keƴaɗo almudabitun e haala woni ɓe soldat sien Français mbofi hannden. Ndenno horuɓe makko du ɗiɗon ka keddike e baasi o saabe fay goto fittale maɓɓe. Hono Suleiman Baldo ɗum kaadi men Nations Unies gollano hoore muɗo o wi ana heddi e ley wi le Mali ana heddi e ley ɗo hakkeji yimɓe tabaka ɗo torraji du keewi. Siñigol kawral deƴƴel ngal le leydi ndi huncali ɗum. Ko tonga ko ana fawi e dow tayka muyaji baale cagantoɗe sari a neɗɗako ɗe le Mali ɗo. Ɓeydoreɗen faamu le faccitago Oumar Waygalo.
Silmen Baldo hollitama wiyede o timmini jahol makko le leydi meɗen ndi ngol ɗo jahol o fuɗɗi ɗum ila ley noga e jeegom lewru février ndu. Wakkati joni o ƴewti ko no kaldal e kawral ngal sinnira le leydi meɗen ndi hollitiwde omo domtiri ɗum ko heewi no kaldal e kawral ngal hani tabirede yalla jaam e deƴƴere ana warta le nokku o. Fa hande o holliti hono ko hulli hen kono bonanda ɗi gondi e waɗirde le saha leydi meɗen ndi kañe le wuddu leydi ndi. O hollitiwide fa ɗiɗo bonanda cakke sina laamu o wirfintino le Mali fuu e ngal muɗum yellan hayba yimɓele gomɓe tomɓe fa ɓen keɓano jara saria. Le ko timminta jahol ngol ko ɗo holliti metti makko ko kaldal e kawral ngal wondi tannude koyɗe ko holliti wide kangal tan wawi waddude wakkati joni o so jaam e deƴƴere ñiiɓa le Mali fuu e mangal muɗum. Wakkati joni oɗo neɗɗo holliti metti makko hono ko yimɓele gomɓe le saha leydi meɗen ndi ko mbawa yaade fa care hono bonandaji gatteɗi fewde e muɗum en ɗi. Fa hande o holliti wide sa ƴeewi haqqeji yimɓe ana gondi e yaɓɓede le Mali fuu e mangal muɗum.
Kara ko jiɗɗon hollitinde hakkillaji mawɗon pooɗe fa e dow bembel amen Facebook dow Studio Tamani. Wona kabaru Alfaki Almadi tan woni ko CPI darani. CPI ana wondi e horude joni o du torraji ɗi guɓe kaɓorɗe ɗe gollino e ƴaɓɓade fa warde hannde saha leydi men ndi. Horugol ngol ana e dow janguji soomede karahan fa warde e torraji goɗɗi kewtiɗi yimɓe nde leydi meɗen ndi wonno e juuɗe nde. Keƴaɗo haala CPI wi kaari fuu walana e dow ko yogaɓe yoppitaɓe batte kawral deƴƴel ngal nattan e juuɗe kooka. Fadi Abdallah keƴaɗo haala CPI haaldi e Issa Faka Bassi Sokko keɗoɗenna Mamadou Sama Sekou.
Pour la CPI, les conciliations.
CPI jattata ko kabaru politique joomum. Dalilaji keɓaɗi tan woni ko procureur o gollirta. So ɗi keewi woni ko daddata juge en wadde saria joomum ma joomum tewte watte e juuɗe ka horgol ngol mandintake fadde ɓerɗe nden fay goto andata sifa hurgungol e ley golleji amen eɗen jogui sifaji kertaɗi ka sifa muɗum ɗo woni e kañanne waɗi foof haalatake yo ɗum sirri noon min mbawata humpitinde on sifa golleji ko bureau procureur o wondi
keƴaɗo haal CPE wi horgol ana wonda caggal kabaru alfaki saabe de sagantoɓe saara yimɓe ɗoni AMDH wi saltike wayde jukkoje ana waji bidi du saria doga e dow kala golluɗo ko boni saha leydi men Amadou Aboubacar Tekete kanko secrétaire général AMDH ana wonno keñe e haalude amen mawde dow studio tamani ɗo keɗoɗen ko haali le faccitago Mamadou Sama Seku
gonga jaati wonono tuure sofori ni e ley leru mars hitande 2015 dow inde yimɓele capan tato e tato torraɓe ɓe gaddi wullitago bonandaji cattuɗi banggal sarria leydi mali fewde alfaki e sappo e nayyo woɓɓe kambara ɗum jaati ho radio fedde amen nde e keƴaɗo fedde wildaf jeehi toon salla eɓe keeɓa dabare no CPI wattanta ɗum hakkille so wona ɗum bama koɗo kay caggal wullitago ngo horgol ana woodi ɓiɗen jeyda jaati e yimɓele jinganoɓe torraɓe capan taton e taton
hono ñaw kelo daaɗe noddirteɗo ménagite oɗo ɓangi welse bugu le cercle kati o ñaw daaɓowo yo ceeɗu fuu o ɓuri janngude jeegon keddike ley wuro jalakoro jiitu mu ministre cella leydi mundu yahi toon ƴeewoyde o dardi yimɓe andina kala ko yaawi kala hono ko sikkiti banggal tawka muya taagu maysaji o naw kanko Marie Madeleine Togo o wi dabareji fuu ɓamama heydi gouvernement to fa ñaw o yaara caggal keɗoɗen ko haaldi e ortem le faccitago Ousmane Yale Bouri
ñaw kelowo dande o ɗon ñaw ménagite o o ñaw bonɗo daaɓowo keɓirteɗe geeƴu ñaw torre makko ana waɗa terɗe bulɗe hoore nawore dande yornde o yornani calɗe suko kecco nden neɗɗo fuu jiyaɗo ƴi taka maysaji mbiɗen jiiɗi yaa law suudu dogotorore ɓurdu fuu ɓattade mo ñaw o yiya hemmum law so sawra law fuu kañum ɓuuri yawde dadde kasen yiyata torro goɗɗo fuu caggal mum daraniɓe kabaru cellal ɓami dabare yalla ɗo ñaw o mata fuu yalla dogotoro ena jotto law ton ñawɗo ɗo fuu sawroto mere mere honno OMS wini nokkuɗo ñaw o matado fuu yimɓe pesete safareji moɗe en kañe pikke naɓete nokku toon fuu nde dogotoro ɗi laamu jeyi kañe gollonoji hoore muɓɓen fuu
ONG Alfaru ko hokki keñe baale capanɗe nayyi ordinateur ŋaji carton ŋaji paɗe e dewte arabiyankore rewɓe ɓen kewa bawɗe du dokkama disaje hono gollirde mari daraniɗe galleji andini beete hande le batu laamiɓe muɗum ɗum conseil d' administration wara mahude galleji ujunaji nogay hikka ndenno galleji ujunaji nogay fa ujunaji jeegom fayade jeɗɗiɗi ka kuɓiditto le lewru juin du so golleji muɗum ana keddori ni horeɓe mum mbi soldat sien ɓeydu ma hande ko yatafa e ujunaji ɗiɗi galle Ousmane Ibrahima Maiga hoorejo office o haaldi Adama Haydara keɗoɗenna Mamadou Sama Seku
gollirɗe leydi Mali kumniɗo mahude galleji ɓami anniya mahande ɓiɓe Mali ujunaji noga galleji ñalmeteɗi taggal tiɗallaji goɗi ɗi tiɗallaji goɗɗi ɗum ɓeydiki hen hikka saabi coopérative manggal paɗi ɓe ana hanni mahenede ujunaji ɗiɗi galleji ɗum yo kabar keso ɓeydaɗo e golleji amen hikka ɗi ɗum ne ana hasndi nokkuji yajuɗi yimɓele heɓɓena toon eɓe lutta sariyaji saabi ɓe mahan dow nokkuji oɓe jamiraka mbiɗen gondi totodirde hakkillaji dow majjum salla pat ɗum laato baasi goɗɗo somin kewti nokku o foof nden min puɗɗata
le programme de construction des logements sociaux.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe, studio tamani.
Sengarte kabaruji région ngaji meden di kebe famde taw hono millioji tati ngadama e le mu intigol pompiji sappo le gelle sappo le commune Madina Sako le cercle Banamba. Golleji mum puɗɗi beete hande yo ɗum heeƴo golle neɗɗaku balliro yimɓe ndiyam ceniɗan le Mali ONG Humanity First hokki jawdindi baale haala nane en ɓurem gaɗi keñe jande dow jate dow no jate ɓamrete fanda yirwere neɗɗaku keɓal e finatawa ngal kawrital walli foroɓe andude no jate ɓamrete fa commune aji ɗi kenne hen projet daraniɗo ɓamtare keɓal hokki jawdi ndeɗo jande hono heƴaɓe haala nane en to tombututo gaɗi beete hande jande dow no angaruji mbawri teedorede ngal kawrital waɗi caggal lebbi jeegon ko golle projet sembinde teedagol torrale sahal fuɗɗi kawrital ngal wallan hawroɓeɓe ɓamde jate no angaruji ɗi teedorte hono gendarmerie de jenne heeɓi gollirde heyre le dehande tolobere jawdi muɗum hawri e millioji nogay jeɗɗi gollirde nde hurmitama keeñe le yambere nde gendarmerie nde hokkama motoji ɗiɗi e kaaki bureau gollirɗi fa faboro ɗum rende cercle o yo minisma iti jawdi mum nenno yo di woni kabaruji de kedde hande kedde hedade yotrema ana yesa yanji jangol.